He kōna ipurangi tēnei nā te reo irirangi o Aotearoa.
He hara ia tērā e pāororo nei i ngā paitara o tēnei whare, ko tō tātou reo Māori, tēnā nō rā koutou nau mai ki tēnei whakātiranga e ki ana, ko whaka Māori.
Our award-winning Te Reo Māori podcast, Whaka Māori, is back. Led by host Kimo Holtham and Dr. Ana Hine. Join Te Reo Māori experts Leon Blake, Hana Mereraiha and Kristen Ross in a journey of translating English content into Māori. Immerse yourself in learning, wānanga, discussion and the joy of Te Reo Māori with our crew. Here's Whaka Māori with our host Kimo Holtham.
Tēnā nō rā koutou ko tawhiti mai nei, he hara te kaupapa o te whakātūranga nei, he āta wete ietahi o ngā tuhi, ngā tawhito, ngā tito, ngā hou, a nō hoki, ā ko te whāinga matua, to review, to critique and to translate. Ko ia te take kwa tai mai te tokorua nei, ā he tino tokorua, ka timata mai tātou, kia tākuta, āna hini, kei te pēhea e hoa, i ki te atu au i tō imera i te ata nei. Kare o te mōhio tākuta koe hoa, e mihi ana kare kore, whakaihi ana tō iwi a koe, my brother.
Hewa no, he nui tonu ngā mea hei ako tonu māku, koe tērā ko te koroa Aristotle e mea ana, kia mutu te ako, kua mutu koe, ei. Nā reira au mōhio ai, he mutunga kore tō te ako, kā tahi kā rua, kia mate rānoa hau mā reira pē puta i te koro, kua mutu te ako kia hau, norere hikakāna, e noho nei a hau, ki tēnei tēpū nei, kare kore he mea no hei ako māku i tēnei rā.
Tēnā koe. Hei whakāko i etahi wawatu āhuatanga, ke konei hoki a Leon. Tēnā koe, Leon, kei te pehea koe i tēnei o ngā rā.
Kia ora hoa, kei te pai. Ka pai te noho i te taho te tākuta. Mo te tūpono ka he taku manawa i te ahua a tātou mahi i te rā nei.
I runga i tēnā, i te mako te kaupapa matua o te rangi nei e hoama he script no tētahi kiriata. E mōhio nei au, ko koe tētahi o ngā kaiwhaka Māori, mō wetahi o a tātou kiriata Māori. Kōrero mai mō aua mahi, he uaua he ahara nei?
Ai, he uaua mehe mea he tawhiti, te horopaki o te kiriata i te ao Māori. Ne? Mm. Tuatahi, tuarua, i te ahua hoki o ngā mahi nei, ko te whāinga kia rite tonu te ahua o ngā kupu, kia hāngai tonu ki te ahua o ngā ngutu o te kai kōrero i te kiriata.
Āna. Mm.
Nā, maumaharana tātou ki ngā kiriata kung fu o mua, ne? Nā, rereke no atu te rere o te ngutu i ngā kupu e rangonāna, no reira. Ko tā māua, ko pānia mahi nui i roto i ngā māua mahi, he whakahāngai i te āhua o ngā kōrero ki te āhua tonu o ngā ngutu. Koe rā tētahi o ngā wero.
He haua kiriata?
Encanto, kātahi anō kā oti, te whakamaoritanga. Ko pānia i whai wāhi atu ki ngā mea o muara, Lion King, Frozen.
Me te rawe hoki, ne?
He rawe kia tōia mai e rā kiriata rā ki te ao o te kōrero Māori. Hei mātakitaki mā tātou tamariki, te wāi a tātou tamariki ana kā rekawe paku pērā. Nō reira, waimari ana a tātou tamariki.
Kā mutu, kā hoki kōmuri ngā mahara ki te wāi a tōra mā tātoa, SpongeBob, Trau Porofā. Tīma umizumi, e rā momo, i kite ai tāua i ngā rerenga Pākehā i Ngā Te Roa, engari he puto noi ho te whakamaoritanga no rere i mate tāua ki te kimi i etehi atu kupu e hāngai tonu ai ki te nekehanga o te waha, e harai te mahi māma e hoa.
Kōrero mai mō taua rere kētanga, i wāinga i te whakamaori ngā scripts nei me te whakamaori ngā tuhi ngā tawhito ngā waiata hārāne.
Nā te āhua hoki o te kiriata ne, me āhua poto te kōrero, me āhua hāngai tonu te roa, te poto rānei o tō whakamaori, ki te poto, ki te roa rānei o te kiriata. A tuhinei, ngā mea a tuhinei, harai te mea, kua pērā rawa te herea o te kai whakamaori, kua pai noiho tō whakauru kōrero, kupu whakarite, me etahi atu āhuatanga, i tua atu o te whakahāngai ngā kupu ki te āhua o ngā ngutu.
Ka hoki ngā mahara ki au e ki taku reo e whakamahi ana mō ngā etahi oaua waituhi. Ko tētahi o ngā tohu ki au, ka timata mai ki konei, ka mutu mai ki konei, ko te mea nui me uru tō reringa kōrero ki te wae timata i te nuku o te waha, me te wae mutu ai te nuku o tau waha. Ko te pāinga kua panoni tērā i nāne e hoa, engari anei tētahi pātai, o ngā kiriata katoa o tēnei au, tīpako hia tētahi. Tētahi e tino hie hi ana, hei whakamāori.
He wano, pai ki au ngā kiriata pakanga. Nō ngā tau, o mua, pēnei a Braveheart, Apocalypto, e rā momo.
Ahanga, wairua Māori hoki oroto i tau kiriata neha.
Nō reira, Apocalypto, ki au nei.
Mū pai tēnā.
Pai ki au tēnā, nā te mehi iti noiho ngā kōrero i Apocalypto.
Kei te mauku i tō pōtai whakamāori i tēnei wā.
Pai kau ngā, ngā kiriata he nui tonu ngā mahi whawhai, ngā mahi hea te pūrahorua ngā mea pērā. Pēnei te Mission Impossible mea rā momo.
Ah,
pai kau e rā momo. Pai hoki kau kia kau e mau iau te... Te otinga atu o te kiriata. Kia taira anō ki te otinga.
E whakaaro tonu ana.
Ai, kōkore e ahu pē he ana tēnei kōrero. Pai kia au, kia pērā.
Ne.
Kia huna ia te kōrero.
I āta whakaaro ai mo tētahi kiriata pai. A ko pānui au i ngā puka katoa o tēnei terenga. Nō reira, kia au ko te tino. Kia au ko te 50 Shades of Grey bell.
Oh, nice. E hoa, tino ratana i au ki te reo aroha. Me te reo no te whare tūtau wā,
ah,
i kuera ngā reo pai ki au. 50 Shades of Grey, ahua karihika kē te rai.
Engari pai te, e tikaana pēnei ngā tuhinga a ngā whakamaori a te haumihi a tene, mō Romeo and Juliet, mea umo, a tāhua neha. Taumata
no tērā.
Ko pāne koe i ewa scripts?
Ko ki te hau i etahi o ngā kōrere he a tāhua. Engari kari i te eke ki tēnā taumata.
Ok, me tahuri ki taumata ke e hoama, me aro ki te kaupapa, hoki mai ki te whenua kimo. Ka timata ki tēnei o ngā tuhinga. E script no tētahi kiriata. Ko te kiriata nei, ko te ingo o te kiriata A Few Good Men. Tēnā, titiro mai.
Anei he paku kōrero nā te kiriata A Few Good Men. Nā Columbia Pictures te mana whakahaere. Here is a short sequence from the movie A Few Good Men. Copyright Columbia Pictures.
Colonel Jessup, did you order the code red?
You don't have to answer that question.
I'll answer the question. You want answers?
I think I'm entitled.
You want answers?
I want the truth!
You can't handle the truth!
Iconic tawa rārangi neha. You can't handle the truth. E mohana kōrua ki te kiriata nei?
Ai. E rawe, tētahi o aku tino kai whakaari ko taua Colonel rā.
Ai, he tohunga neha.
Ka mutu he rerekea no te reo i tērā momo āwei, te reo Ngāti Tūmatauenga. Hewa no, kāre kore i mate tātou katoa ki te āta rangahau i te reo o te whare tūtaua, tēnei horopaki nei. E māra mai tātou ki etehi kupu pēnei te kaudere, te harāne. Mm. Engari no, tua whakarere rāno tērā i te waia te kōti.
Tērā, ko te reo e te kōti nei, tino ōkawa nei te hanga.
Well, he reo kihi, he reo kihi kē, he reo muna. Kia kore ai ngā mea o waho e mārama ki ngā, mārama ki ngā kororo.
He ha taua kihi, te kihi?
Te reo kihi.
Ah,
harama whatai ka heifetere, tauwhitua. E tērā momo kāri te paku mārama ki e tehi atu. He reo e mōhio tiana i roto i te kāhui noiho, kia kaua e tehi atu e mōhio. Aha, no te aha. Reo kihi te rai, tino mumbo jumbo nei te ahu o te
gibberish nei. Mm.
Yeah, yeah.
E whaiti ana te hunga e mōhio ana ki te rā.
Rai.
Ki te rā reo. Koera te reo kihi.
Yeah.
Akoranga hau te. Ok, kia titiroaki ki tēnei script. Anaha, ko ai koe e wā i roto i tēnei tuhinga. I te mea ka waiho he kiripuaki ki a tangata neha.
Mm-hmm.
Māku te tiachi.
Yeah, kua te roia.
Kua te roia? E hoa, kia koe te piki mahi. Kia koe te piki mahi e taku ho? Nō ku te whiwi kua te kaiwhakataki, ka tāi au te tohu, ko ai awai. Ok, ka timata pea ki a koe anaha, māu te taha pākeha. Engari, ka pēnei te haere. Ka pānui te wāhanga o anaha, ka tahi ka tahuri atu ki tō whakamaori e hoa, ka tahi ka peka atu ki te wāhanga tuarua, me tōna whakamaori te wāhanga tuatoru, me tōna whakamaori.
Ka pai.
Ka pai?
Ka pai.
Karawhiu anaha.
Colonel Jessup, did you order the code red?
You don't have to answer that question.
I'll answer the question. You want answers?
I think I'm entitled
you
to.
You want answers?
I want the truth.
You can't handle the truth. Son, we live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. Who's gonna do it? You, Lieutenant Weinberg? I have a greater responsibility than you can possibly fathom.
Oh, e hoa mā. Waihu atu te whakamaori ki te taha, me hare atu ki Hollywood, pia. Me hare atu ki Hollywood. Hoi anō. Anaha, ka timata mai ki tō whakamaori e hoa.
Hapai. Kānara Jessup. Jessup? Koe rata nengua?
Jessup.
Ai. Jessup. Kānara Jessup. Nā utonu te whakahau whero i tono. E harai te mea me whakautu i te rā pātai. Ka whakautu tonu ahau. Kei te hia whakautu, ki taku mōhio e ahi ana i au. Kei te hia whakautu, kia pono mai. Te aro i ako e te pono. E tama, he tū watawata e karapoti nei te ao e noho nei tātou. Ka mutu, me tiaki e rā tū watawata e ngā tūtei me a rātou pū. Māwai e mahi, māurāne, māuru tene Weinberg. Kei tua kē o tāu e pohewa ai, te haipapa kua tau ki au. Koe ra tāku. Kei tua kē o tāu e pohewa ai, te haipapatanga kua tau ki au.
Engari, hā te wāhanga ua ua rawa?
Ko te mea ua ua, ko te Code Red.
Yeah, āhua ohore reo i tera, nā te hai ua ua ai?
Kā reo i marama ki te Code Red. Kā reo te marama ki te rā reo ai. Nō reira, i mate au ki te rangahau i te mea rā. Kātahi au kā kite i te whakamāramatanga e meana. Code Red is an official and unofficial phrase for the extra judicial punishment within the armed forces for disciplining the subordinate officers for reasons ranging from the violation of official protocol to the washout of one's duties.
A koia te tuāpapa o te kiriata nei neha?
Koia. Mm. Mm. Nō reira, mēnā he ora, kāri tu atu i te whakahau. I noho tonu te kupu whero, nā te mea he momo reo muna tēnei e aua. Nō reira whakahau whero ki au nei, ahakoa pia te maroke, koe rā tāku i tuhi ai, te whakahau whero.
Nā te nui hoki o ngā momo whakahau, arā ke pē e tahi atu tae. Nā he tikanga ke tō tēnā tae, yeah. He tikanga ke tō tēnā tae, nō reira. Kā reo i te ki te he o te...
Kapai.
He hanga ture o te whakamaori ngā ingoa. I te maka ki te mai o ki kone, ko whakamaori ko i te rūtene, ngari kāri whakamaori te Weinberg. Mm. Ano, rūtene he lūtene neha?
Nāe.
Pai. He whakaroko, he hae tahi o ngā rārangi tino i peka atu ki a koe Leon, i roto i te mea ni.
Pai kia au te rā kōrero mo te kei tua ke o tāwe pohewa ai. Ne, kei tua atu o tāwe pohehe ai rā, pohehe ai rā nei.
Ai.
Pai kia au te rā mo te then you can possibly fathom, ne, kei tua ke. Pai kia au te rā wāhanga.
Oh, rami.
Tētahi ki tāku mōhio e āhei ana i āu, kōrero mai mo taua i?
Well, he pīki, te i. He tuatahi a te kupu āhei te kaupapa nui ei. Āhei, hei tū ingoa, the ability, opportunity rānei. Āhei to be permitted or allowed to do something. Nō reira, i roto i ngā kōrero me ngā whakākoranga, kua tino raru ngā ākonga i te kupu kēn i te reo Māori. Engari, I'm entitled, he entitlement anō hoki tērā, engari he state of care, he tūāhu oti, ne, hei te tika tērā e hoa? I'm in a permitted state to ask the question, pia. And, you know, ia tātou whakapuaki nei ngā rere tūāhu oti, you know, he i, e mōhio ai tātou ki te pūtake ei, ki te take o tau momo state. Nō reira, yep, koe rā. Whakatikaina mai e hoa mēnā hei te he.
Me tō whakamaori i taua iconoclan, you can handle the truth, kei he taua rārangi. Te aro i āko e te pono.
Yeah, I whakaro ake au ki tērā, mēnā kāore ia i te pōhiri, i te pono, kāore whakaiana ki te pono, kāore rānei e māramāna, and i tau ki reira, te aro i āia. So, kāore te mārama ki te pono ei. Kātahi a ka tīmata ki te whakamārama i te horopaki e tūnei ia. Yeah, ngā pātū, te aha rāni.
Leon, i te mea he pēnā i tāku i kōrero ai, he tino iconic te rārangi nei. He whakaro anō kei ako mo te whakamaoritanga o taua rārangi. You can handle the truth.
Ai, ka rungonau i tērā kōrero, ko te whakaro ka toko ake i taku hiringaro, ko te uaua rawa o te pono. Hei pīkau mātaua tangata. Nō reira, ko tētahi kōrero e whakaro nei au mo tērā wāhanga, ko te ka whati tō tuarā i te pono.
Pai.
Pai, tēnā ana.
He taumaharawa. Tuarā,
he taumaharawa no te kōrero, ne.
Rāwe.
E hoa.
Tāhua tēnā.
Ka tanuku rā nei tō tuarā, ka whati rā nei tō tuarā. i te taumaharawa o te pono.
Pai tēnā, wairua hoki, e whaiana i te wairua ne. E hoa, pēra te pai o te whakamaori, te pai o ngā kākahu, e hoa, tapa hia. Ok, hoa, mā, me tahuri atu ki te wāhanga tuarua. Leon, mai pēr te taha Pākehā e Pānui, ka tahi māku e whakamaori neha.
Ok, ka pai.
You weep for Santiago and you curse the Marines. You have that luxury. You have the luxury of not knowing what I know, that Santiago's death, while tragic, probably saved lives, and my existence, while grotesque and incomprehensible to you, saves lives. You don't want the truth, because deep down in places you don't talk about at parties. You want me on that wall. You need me on that wall. We use words like honor, code, loyalty. We use these words as the backbone of a life spent defending something. You use them as a punchline.
Yeah. Pai tēnā, nice, okay.
Nice. A few spelling errors I roto nei.
Ka kite hoki ki te taha Māori. Hoi anō. Ka tangi koe mo Santiago, ā ka makutuhia ngā Marines. Kei a koe taua mana. E wai mariana koe I tō noho moho ki te mate ngā Santiago. Aha koa tōna pouri. Ake ne pea iorai te tangata. Taku tūngai tēnei ao, aha koa hako ana ki a koe, ka ora anō te tangata. Kāre koe te hea ki taku pono. I te mea kei te ito, e mōhio ana koe, ka hia mai koe I au ki tau atu watawata, e mate ana ki tau atu watawata. Ka whakamahi koe ngā kupu pēnei te hōnore, kawa, ngā kaupono, hei tu āpapa mo te tangata e ārai keho keho ana I te kaupapa. A koe, hei kata mā te marea. Whakaaro e hoa mā. Tēnā, whiu tāo mai.
Pai, pēhea o whakaaro mo te luxury, te luxury, ne he waimaria tēnā, ne.
Ko ia tāku I whakamahi ai, engari he whakaroan, he hapea he kupu pai atu I tēnā, he derenga pai atu I tēnā pea.
He waimaria ana koe. Hey, pai tōne, you have the luxury.
Yeah. Ka pai, ko tetehi atu kupu e whakararu nei a tātou te iwi kororo Māori, a tātou e kaha ārahina ana I te whakaaro Pākehā ko ngā whakamahinga o te mō, ei. Whakararu nei a tātou, he kororo tāu, e hanga ina ki tēnei mō, bro. Ka tangi koe mō, Santiago.
Kei te pai tonu te mō, I ko nā te mea ko Santiago, te kaupapa, ne te take.
Ka pai, and I etehi taima I a koe āhua rangiru āna me whakakapi pea tō rerenga ki te take e tika ai tō rerenga kore āhua loophole tērā I te
hiwa. Mai ki a tātou ngā loopholes.
Yeah, he maha ngā momo fōai. He wano?
Ka pai, he pātai, I te mea, ki au ko te teihonga wāhanga uaua, ko tēnei rārangi, and my existence, while grotesque and incomprehensible to you, saves lives. I āhua rarua I taua saves lives I te fiore nā. He hapea he rārangi pai atu I tāku I whakamate ai, ka ora anō te tangata, aha koa hako ana ki a koe, ko ia taku grotesque and incomprehensible.
Ai, kā ora nō te tangata. Pai noho ki ai.
Kimo!
Yeah, kei reira hoki wetehi kupu taurite pēnei te tohu. Hei, ka tohu anō te tangata, he save anō hoki tērā. Rere kei te save money. Engari, kāre koe I te hia ki taku pono. Ana, ka pai noho tērā.
Ki taku pono.
Yeah, we better quit while I'm ahead, eh? Let's jump straight into...
Ko tētahi mea ki au, I mui tātou koke.
Damn!
Tātou koke, ko te kupu ito. Nā, he nui te hunga, e pō he ana ki te ito me tana rite ki te iho. Ne, he rerike te ito I te iho. Ko te ito...
Iho pe he ane?
Iho, uho, te... Tai kāka
o te rākau. O te rākau, te manawa o te rākau.
Ai. Nā, ko te iho tēnā. Ko te ito, he kupu anō mo te huariri.
No reira, he katoa te kupu. Ai. Pai ake te iho, tēnā koe.
Ko te iho ke.
Kua roa we whakamahi ana I te ito.
Ai, he nui tonu koutou.
ko rātau I nāne, kei te mōhio a kino I nāne. I have neither the time nor the inclination to explain myself to a man who rises and sleeps under the blanket of the very freedom that I provide, and then questions the manner in which I provide it. I would rather you just said, thank you, and went on your way.
Otherwise, I suggest you pick up a weapon and stand a post. Either way, I don't give a damn what you think you are entitled to.
Did you order the code red?
I did the job.
Did you order the code
red? You're goddamn right I did.
Ka mataku ana ai. O ka mataku ana ai. O ka ohe, kia rongo i te taha Māori e, wā tēnā, whakamohe o mai, ka pehea te Māori e kōrero mai wenei kupu. Kāore i au te wā, te hiahia rānei ki te parahau i tāku, ki te tangata ka ohoake, ka takotoi hohoki, i te whāriki o te matarahara, nā kutonui raranga. Ā, ka whakatara mai te āhua o tāku i raranga ai. Ko te painga atu ia, ina mihi ke mai koe, ka hana atu ai. Hiki nā rānei e koe tētahi patu, me tū rānei i tā te tūtei. Ahakoa rā, hei hātu hoki māku tāu e pōhe he nei me riro i ākoe. Nāu rānei te whakahau muna, nāku i te tuki ai. Nāu rānei te whakahau muna, e meana hoki koe nā wai.
Pai tō whakamahi te horopaki o te raranga, i roto nā e wā. E Māori ai te āhu o tēnei kōrero nei, he a tāhua. Tēnā whakamāramahia mai te whāriki o te matarahara.
Ai, ko te matarahara, mehe mea e matarahara ana tō noho, kāore o pakuraruraru. Kei tētahi wāhi taurikura, kei tētahi wāhi. Kua tau tō noho, kua maho, kāore he raruraru. Kāore he raruraru.
Kā pai, koia tau mo te freedom neha.
Ai.
Rāwe. Hiki nā rānei tētahi patu, me tū rānei i tā te tūtei. Hea te whakapākehā? Kei he tōna rārangi pākehā?
Stand a post, ne?
Āna. Oh, koia te post e kōrero hi ana. Kei reira ia e tū ana, e whanga ana.
I te pātū watawata, kei reira ia e tū ana, hei tūtei.
He pātai, he level tahi pēr tēnei. Engari, e ngaro ana te tū, whai muri ana i te tūtei, i tā te tūtei tū? Kao, pai tonu.
E pai ana kia whakaurua te tū ki reira, engari, āhua stating the obvious. Āhua, kei te kua mōhio ke tia te tikanga o te rā kōrero. E haka i te haka, pai noiho te, e haka i te haka a tāne rore, koe rā pēr te ngā kupu a tīmoti. Pai noiho te ki, e haka i tā tāne rore.
Kapai.
Me tēnei rārangi whakamutunga e hoa, i te mea kiwa haka tō tēnā, e mea ana hoki koe nā wai. You're goddamn right, I did. Kōrero mai mo taua rārangi.
Ai, tātou e mōhio ana ki ngā kiwa haka, ko mōhio tātou ki te tikango, te mea ana koe. Ko te mea ana koe, ahakoa, kua tuku koe i tētahi pātai, kua tuku rānei koe i tētahi kōrero, i tōna tikanga, kua mōhio kē koe. Nō reira, ki te anahau i tēnei, i enei kōrero nei, kei te ki a Colonel Jessop, kei te mōhio kē koe ki te whakautu. Nō reira, kua puta tēnei kōrero i runga i te hōhā me te takeo. Nā reira, e mea anahau ki koe nā wai. Āhua pēni i te reo, mēnaka whakapākehā ti anō enei kōrero. Who the hell else do you think did it? Kua mōhio kē koe, ne.
No, ko te wairu anō kei reira, neha.
Ai.
Te wairu o te reo Pākehā. Ā, tā ahua e hoa.
Rawe, rawe.
Ok, he wero kei te haere e hoa ma. I pānui katoa i te taha ingari, e ahua whakaari ana. Me ngana ki te taha Māori, neha.
Ok.
Ko anaha.
Kau te roia.
Kau te roia.
Kau te tiati.
Kānara Jessop, nā hau tonu te whakahau whero i tono.
E hara i te mea me whakautu.
Ka whakautu tonu a hau. Kei te hia whakautu.
Ki taku mōhio e āhea nā iau.
Kei te hia whakautu.
Kia pono mai.
Te aro i āko e te pono. E tama, he tū watawata e karapoti nei te ao e noho nei tātou. Ka mutu, me tiaki era tū watawata e ngā tūtei me a rātou pū. Māwai e mahi. Māu rānei? Māu? Rūtene Weinberg? Kei tū a kē o tāu e pohewa ai te haepapatanga kua tau ki āhu. Ka tangi koe mo Santiago, ka makutuhia ngā Marines, kei a koe tau a mana. E wai Mariana koe i tō noho moho ki te mate ngā Santiago, aha koa tōna pōuri, ake ne pea i ora ai te tangata. Taku tūnga i tēnei ao, aha koa hako ana ki a koe, ka ora anō te tangata. Kāre koe i te hiahia ki taku pono, i te mea kei tō iho, e mōhio ana koe. Ka hia mai koe ki au ki taua tū watawata. E mate ana ki taua tū watawata. Ka whakamahi koe ngā kupu, pēnei te hōnore, te kawa, te ngā kaupono. Hei tū āpapa mo te tangata e ārai keho keho ana i te kaupapa. A koe, hei kata mā te marea. Ka ori au te wā, te hia hia rānei ki te parahau i tāku ki te tangata ka oho ake. Ka takotu iho hoki i te whāriki o te matarahara nāku tonu i raranga. Ā, ka whakatara mai i te āhua o tāku i raranga ai. Ko te pae ngā tuia, ina mihi kē mai koe, ka hana atu ai. Hikina rānei e koe tētahi patu, me tū rānei i tā te tūtei. Aha koa rā, hei a hātu hoki māku tāu e pō hehe nei me riru o iā koe.
Nā au rānei te whakahau muna.
Nā kui tu tuki ai.
Nā au rānei te whakahau muna.
E me ana hoki koe nā wai.
Kā rau e.
E kino kē pē tau rāni. Pē, he te whakahuanga tika o te me ana hoki koe nā wai. E me ana hoki koe nā wai.
Ā, koe nā.
Kā pai.
He uaua tēnā, ne? Engari he pai, ātāhua te rere o te reo Māori.
Tika, no reire e hoa mā, he mā noiho pia te taha Pākehā. Me ōri te hoki, me noho tahi rānei, me piki rānei ki taumata ke anō, me ōkawa rānei i a tātou te āhu o te whakamaoritanga, o whakaaru e hoa?
Kia au, mehe mea kataia, me hāngai tonu, te āhua o te reo, no reire, mena ka te tiro ki te wāhanga ke aiau. Hei whakamaori māku, ko te, I have neither the time nor the inclination to explain myself to a man who rises and sleeps under the blanket of the very freedom. Nā, he kupu whakarite tēnā, ne? He kupu whakāhua.
He a tāhua tō arārangi
ai, mea. Ai, nā koe rā i tīki nā tua e au te whāriki, nā te me koe rā tā te Māori, ne? Tā te Māori mō taua horopaki, ka oho ake, ka takoto iho. I te whāriki o te matarahara, nāku tonu i raranga, that I provide, nā ākua kāore te kupu provide i roto i te wāhanga ki te raranga, nā kei te mōhio tātou koe rā, e hāngai ana tērā kupu raranga ki te whāriki. Nā, ka tae, kua tae pē au te ki, te whāriki o te matarahara, nāku tonu i hoatu, engari, kei te whakamaori noiho i te kupu, engari kāore i te noho tonu ki te whakaaro Māori, ki oku whakaaro.
Nō reire, i te tuhinga kotahi noiho nei hei tāu, me he ōkawa te reo o te tehi wāhanga, me ōkawa hoki te whakamaoritanga, me nā he māmā noiho te reo o te taha Pākehā, me māmā hoki i te taha Māori, engari kei te āhua pē o te...
Kei te āhua tonu o te titsiro. Ko tētahi mea hei whakaaro mā tātou, he whānui te reo Māori, kaua tātou e pōhehe a, me whakawhaiti tātou i te reo Māori ki ngā kupu ruarua noaiho. Pēnei i tā tātou i kōrerua i tētai atu o ngā hōtaka, arā kē no atu ngā kupu taurite, ka taia. Kaua tātou e mea, pēnei te Harry Potter nei, taku whaka Māori, arā ngā momo taumata o te o te kaha o te reo, ne, yell, scream, bellow, ne, e rā momo kupu i te reo Pākehā. Heha tātou e whakawhaiti nei i ā tātou kōrero ki te hāparangi. Koe rā noe, mō ngā mea e ono. Nā, kia au, mehe me e hihi ana tātou, kia whānui te reo o ā tātou tamariki, me whāngai tātou i ngā kupu, kia rātou, kia whānui ake ai ā rātou kōrero, e taia e rātou, ō rātou ao te kōrero. Ne, heha te hua o te ki, ko te hāparangi mō ene kupu Pākehā fiturau, ko tahi ana ke te kupu Māori. Kao, kei a tātou tonu ngā kupu fiturau mō taua kaupapa.
Koia.
I runga i tērā tēnei mea te tohe, ko te wāhanga e hāre aki nei kāre, kore ka nui te tohe oroto. Heha rā ia tēnā Urban Dictionary ia te whānau. Ko te wāhanga nei, ka titiro atu tātou ki etahi o ngā kupu, ngā rere, ngā kōrero, o te ao hou nei, neha? Kāre kore, tohu ngā ki nei koe ki tenei, te mea mohoi ana koe ki te nuingo e nei kupu. Leon, hoi anō ko te kupu o te rangi nei. No cap. To cap about something means to brag, exaggerate or lie about something. No cap is another way of saying no lie or for real.
Oh.
Anei te tauira, no cap, that was the best burger I have ever had.
Mm.
No cap.
Yeah, kua rongo au tēnei.
Ai, ka whakamahi anui te ai ngā kaitākura poitu kohu ki Amerika.
Kua rongo au te no crap. No cap, e mea hou tēnā.
Well, e whakapuna no crap, e rua e rua?
Te āhua nei, kua whakapuna. Rāpa potohia.
E rua e rua, kei konei e whakaaro nei ahara taku whakamaori i tēnei kupu, ka pehea tō tātou whakamaori i tēnei kupu. Ka noho ki te wairua o te ao hau, o te reanga hau, ahara nei, me hoki atu ki...
O kai ako i tēnā i.
Āna, āna. Ai, ka timata ki ānaha, he hata.
Au pono ake.
He cop out tēnei, hoa.
Kia ora.
He aritima no cap, he cop out. Cop out. Ok, pono ake nei. Leon?
Hou, kei te whakaroa ki te houtupu, koe rā noeho, houtupu.
Pai tēnā, hea hai, hea
hai. Ko te houtupu e heri te, ki te kōrero tūturu, āhua tūturu, kaore he rūkahu, mahanga rūkahu.
Pai tēnā ki au, ai, āhua maro ki tāku, tīka,
ai.
Tīka, tīka.
I... Tonu, tīka tonu.
Ai, ai, tori te kau ngā wāhine, whaiwhai mai ana i au, tīka, tīka.
Tēka kē rāne.
Tēka rāne, heia!
Pēhea tēnei, don't lie. Don't lie.
Ooh.
Oh, actually, kau e rukahu, eh?
Mm-hmm.
Kau e rukahu mai koe.
Mm-hmm.
Ah, ka pai e hoa mā. Well, e tika ana ke tuku mihi atu ki a kōrua i ngā tini mātauranga kua waiho mai ki a tātou i tēnei rā. No cap.
No cap.
No crap.
No crap, nea. Hau tupu, hoi anō e hoa mā, tēnā anō rā koutou i whai wāhi mai ki tēnei o ngā whakāturanga. E tika ana ke tuku mihi atu ki a RNZ National, te māngai pāho anō hoki i whai huruhuru ai tēnei o ngā manu no tātou katoa te whiti e hoa mā. Hoi anō, mehe mea he whakamaori tō kai, hoki hoki mai anō. Engari mo tēnei wā kei aku hoa, tēnā anō rā koutou, hei te mara.
You've been listening to Whaka Māori Series 2 with Kimu Holtham, Leon Blake and Ana Haheni. A Few Good Men is based on the play written by Aaron Sorkin, later adapted to film and produced by Rob Rayner. You can watch Whaka Māori right now at rnz.co.nz or on YouTube. Subscribe to the podcast on Apple, Spotify or wherever you get your podcasts.